Existence on a beat.
tima badan qaalid timahaan kala daso waan ka helay qabkaada xaragada waba ku bogey qorashti haweenkaay iswaagay naqo yartu toobeeye qowlkeeda toobeeye xaragada timaheedan kala erweeye qabkeeda socodkeedan kala erweeye qosolkeeda talaabeedan kala erweeye xilwo waaye faloomi dunyar soo saxo faloomi xanta iga dhaaf faloomi karabkay ahow faloomi xilwo waaye faloomi tiktokka faloomi instagramka faloomi dunyar soo saxo faloomi timahaan kala daso waan ka helay qabkaada xaragada waba ku bogey qorashti haweenkaay iswaagay naqo yartu toobeeye qowlkeeda toobeeye xaragada timaheedan kala erweeye qabkeeda socodkeedan kala erweeye qosolkeeda talaabeedan kala erweeye sasaha feloni hanta iga dhaaf feloni karabkay ahow feloni xilwo waaye feloni tiktokka feloni instagramka feloni dunyar soo saxo feloni
hahahaha.